Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakyala nga bikulembeddwamu Forum for Women in Democracy, FWD, biwakanya ekiteeso kya gavumenti okusonyiwa kampuni y'amasannyalaze ya Bujagali Hydropower Project okusasula omusolo okutuuka eyo mwaka gwa 2032. Kidiidde gavumenti okuleeta ennongoosereza mu mateeka ku misolo mweyagalira okusonyiwa kampuni eno okusasula omusolo. Ebibiina bino bigamba nti wadde nga kampuni eno ezeesonyiyibwa omusolo emyaka egiyise, bannayuganda tebaganyuddwa era nga bakyasasula buwanana ku masannyalaze ge bakozesa. Bano bateesa nti omusolo gwe baagala okusonyiwa kampuni eno gwandibadde guteekebwa mu nsonga z'ebyobulamu naddala bakyala abafiira mu ssanya. Faith Rumonya yeebuzibwako ku by'emisolo mu kitongole ki Public Services International agamba nti waliwo omuwaatwa gwa kawumbi gwa 1200 mu mbalirira okusobola okutaasa abakazi abafiira mu ssanya. Rumonya agamba nti abakazi bangi bafiiridde mu ssanya olw'obutafuna bujjanjabi bwe beetaaga. Bino babitegeeza bannamawulire mu lukuŋŋaana lwe batuuzizza ku ofiisi z'ekitongole ekya FWD entinda.
Tulaba nga gavumenti egenda kusobola funa ssente okukavaringa gapu ennene gye tulina mu kufinansinga ebintu by'okuzaala. Otunuulira okuzaala mu Uganda, abaana kumpi 18 bafa compared to abaana 10% ku baana abazaalibwa. Ate nga bw'otunuulira ssente ze twetaaga, twetaaga 1.2 trillion. Kati singa gavumenti esolooza ssente ku bujagaali, tusobola okukavaringa eddibo ng'ebyo ne tuba nti nno abakyala bayambibwa. Bw'otunuulira Cancer Institute engeri gy'erimu abantu bafa kansa, ebyuma tetulina, tuba tusobola okufuna ssente ezikavaringa ebintu ng'ebyo.